Ekigambo ti nkwagala laba te bwe ntuuka n'omwenyamu ng'olingagamba nti obadde onnize essuubi ly'amaka gaffe lijjira mu kubeera nti okkiriza ng'omwami ekyo nno kiŋŋumya nnyo omutima kimpa essuubi nti osaanira okuba owe wange
waliwo ensonga yanneey'amazima erobera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kikyoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna waliwo ensonga yanneey'amazima erobera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kikyoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna
simbula mba nimbye mukama kampa dda amakula sijja kusuula nga ngayala setaani atwale
waliwo ensonga yanneey'amazima erobera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kikyoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna waliwo ensonga yanneey'amazima erobera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kikyoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna Asirike, emirembe gyonna.